amani kede kabaruji amen e fulfulde
nuhun dire to bogi jande ga fandu hala mamadou sama segu jom walis kabe hedibe lewru korka ramadan fuddi beta ko o benna e les journal meden e memma benna hala jogola taguje sifa nyamduje lendudo lewru korka barkindo albaade mbiyen jabbide nde wonno ko nyibato nyameto leydi niger men dental gubal habo tongal terrorist en yo wonande chef d'état major en leede AES mali niger e burkina bangal na figol ballon pide kawrtal la chapan jeega wata to balla coupe du mali jogtoto hande he wattu goto o benna jaga bulen ben ngondi landanade match ngaji am ko diddi e cagite ndo lewru di ngon sembe kabaroji amen hande bete altenere sa poy go mars 2024 bismillah sakrabe ndarno kenyan woni ko ministre kumni do kube eje leydi ndi ben humpiti fuddugo lewru korka ramadan altenere hande sappo e go mars 2024 yo tiagal golle be wadi fedde men juudande sabbi totugol lewru ndu e wi fedde nde ben do ndo lewru yamato buguni e yamfulila so korka yo wattu ben yo wajibe bangal dina meden donc en cellal kay na mbajo jama o wattangul hakilo kabaru ben sifa nyamduji ngaltedi di abubakar ag Mohamedin on ko hebani kadi fastango Ousmane Niali Boule e sita sidibe
Mamadou Issa Koulibaly woni almami miside Koulouba gonde jarabugu holti wiide ko wana ko holita le wuro ana ko hattane do horde ona nyawuji torroji horde le lewru Ramadan ana wajimbina alislamen fu sini latake baliki e makko korda ana darta e modon du wadana alislamen ko moji kanye gondi be dinaji goddi
le jeune obligatoire
korkaru ana tirsi sande do dane aslam fu bamde suka fatade mawdo ganne do mo nyawalla mate e modon ko hattane horde le nu watti korkaru ana wawi munta fa korraptimo hebanu yobirta jube mudunde
les jeunes et il paye après
canon docteur en collectivité nyamde nyamduji mojjudi ana e ko yida le lewru korkandu docteur famakan sisoko andarte e horobe pata nyama nyamduji di sukkar hewi mudun sanne na ilamdam hewi mun sanne
le watti korkar nyamdu ko hasindina sanne yo kulleji di sikkar won e mudun kandi jomirade vitamine di enanal mudun ana tirsi sanne du neddo horro yara jan fa hewa cagan so korga tajama soni korga tajama du neddo korro ana han nyamde nyamduji lobbi e sikkar won e mudun hono misali tamuroje nanal mudun
islamen garan horde du lewru ramadan le o wattu ma wulare wodi e tidala ngurdam du wodi service meteorologie holti wide wulare an wawi wadde fa ko yata degre ngaji debbe e joyi le nuko jogaji leydi meden di le o wattu goto ngureji kewdi di cuggoji men an nabbe le lumoji di don ko beydi tidallaaji himbe
sakrama tuta gaji mo du ko baram banga bem am facebook e du x twitter kido leɗe mali niger e burkina ben na jeli jubinde gubal habato gal jaadin ko be dum do humpitama nyalal albar jabbinande e wortu kortal men chef d'état major en leɗe tati to nyame leedi niger e wi mabbe fana mu dun ben fana gal do gubal yo yara men rende renude sanne men de leɗe e do gonbe li AES kanko sita sibo ko magana festango ko
leydi Niger leydi Mali kay leydi Burkina holliti alarba jabbine ana wondi e lalnude gubal mangal padal gotal ko warta haba yimbe lonbe hite ben lide lede tati ngal gubal mangal pale janga inde lede AES golle mudum waran fudda feboyta sanne kunari bangal hebde fide dabreji yalla deejer ana hebe lide lede dum ko holliti kanko general Moussa Salawu Barmu chef d'état major leydi Niger le communiqué goto mo holliti jamare le obbatu gay du tede fu jama ko hani subede telengal gubal damudo heba ko hollita le watti joni mere tiji jati so dokkunduru juude enen leede tati en waran fien dabiriji ko naari bangal hewde deejere le leedi medende dum ko holliti kanko general Barmu o holliti fa hannen wi gube mangal pade de leede tati faana imma draaji mabbe yo tewde hono be habirta yimbe lonbe hite ben leede leede tati fu e mangal mudun
seraji men gulleji nedda ko imma draaji mudun woni sisli ben kawrutal timugal nyande aljumaare jabbilande bom ko don der no haldini gal do gal do kawrutal faana mudun wono so wono seminde jumben sifa golle zone sene kanya du halnan en bangal gulleji nedda ko le mali dano landin dun woni fedde moni de longiti be mo leedi norvege nrsc der no kalfa guuta tamatu mon ko heban kat fasan Ousmane Niali Boule e sita sidibe
e wi hebbe hakkilo mudon ngal kawrital fanda mudon yo andinde kabaru humini be nedda ko e tidallaaji di jogi le golleji muben yalla edi njafa bangal imadaraaji hinne e jurmene aljunedi agsidi lamin o conseil humini nedda ko le gollide nrc
loskil compren son be hebbe fami hakkileji ko hollitita to be yimbe anana to sabe be heba yidde kabaruuji ko nafta jamaare le den nukuje gafa hannen tidallaaji yogaaji madun le nukuje to golleji amel wonde wadede sabe lafi deje hannen nukuje yogaaji tun mi wawa yettade toon yimɓe ko wonɗen nokkuji ande keɗalaji fa hannen gaɗɗo e tawede fo mene mene joɗɗiniri wadde balleku feddeɓe yimɓe watti
hawruɓe hen jettigo hakkillo farde muɓen dartude e hominiɓe neɗɗako ɓe jafina nantigol kabaruji
fabade journaliste en yo hunde ko hasidina sanne ga tiɗɗala seeɗa analel muɗum soni yimɓe fabtoɓe jamaren ana wawi hollitude kabaruji mumen no moƴƴiri ɗo ana yafina mene ndu golleji amen caggal muɗum meɗe tewta du ɓe moƴƴina e réseau goto e inde mene journaliste en ko natto saabi mi heɓa kabaruji watte foof mi hasugen en muɗum mi heɓa nomo
yiɗirtaɓe
hottidi wiide nde jande ko yaata himɓe noga yen kawri e muɗum
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement suède danemark suisse royaume uni kañum union européenne et coopération espagnole
yewtere meɗen virifi hannde mimen haala kakkol ben gollirgal yiɗ woni lugaji e widoŋaji ndenno ngollu wiyete invide kanko fatmata ko jow wonko ɓene kadi fostango sita siɗiɓe
ina wayde yo hunde ko hokka journaliste en to projet noddirteɗo europe ina wayde ko fabta journaliste en wadde lugangoji kabaruji yettede beeme andede joni kakol gollirgol ko hokkata journaliste en waɗa lugangoji hono vidéoji kay photo ji fof yettede beeme andede ɓe ƴeewa yala ɗin gomɗin maɗi gomɗina ɗum ana faaba journaliste en waɗa lugangoji mumen no moyiri watti fof so ɓen haaja heɓde kabaruji gomɗinɗi ko naari bangal vidéoŋaji e photo ji yettede beeme andede gol hello noddirte ina wayde ana wawi waɗele téléphone de nokkuji noddirteɗe firefox chrome yalla ƴeewa vidéo ji e photo ji fof ko wolle hello facebook kay youtube ɗuna wawi ƴewde kasine yalla ɗi vidéo ji kay photo ji yeɗaɗi wattineɗɗi yeeɗa kay hitanneɗi yeeɗa do beeme andede kay kulleji hewɗi ko gomɗinin tan kasine ɗu yo hunde wotere ko fabto journaliste en waddene yaweri lugangoji mabɓe do beeme ande hono photo ji e vidéo ji fattade youtube ina wayte ana wawi hollitinde journaliste en tati lobbi ɗiɓe han jokkude yalla ɓe heɓa ɓe hewta photo ji kewɗi ɗiɓe hasinguin yalla ɓe heɓa kabaruji gomɗunɗi
bangal mawɗi kabaroji amen yontere ƴaɓɓide nde kanko Moussa Agmahaha wonko hawruntini keɗen fastango sita siɗiɓe
en fottuno kabaruji mabɓe yontere ko naari bangal kabaru goto hollitaɓe to fedde OIM ɓe hollitiwi ko yahatima ujunaji temdere e ujunaji sappo e jeegon wonko ɓe heɓɓe winde inde mumen feroɓe yaaha caggal leyɗe le hitande 2023 ɓe holliti fa hannen wi o jama foof matama don ɗatti hakkunde leydi mali kay leydi niger yaade leydi mourtane kay leydi algérie ɓe holliti fa hannen win hitande 2023 yimɓe feroɓe ko heewi mayido ɗatti kabaru mabɓe yontere kasen a naari bangal kabaru goto hollitaɗo to directeur général fedde EDEM le jeɗɗi lewru mars ƴaɓɓinu o holliti le batu goto wi taƴon courant wara heɓne jogala lenu lewru korkaru o wi ko yaata litre ŋaji million ji capan tati essence heɓama ko fabato jamar hewde courant lenu lewru korkaru en timina kabaru meɗe yontere ko naari bangal ñolman heƴinaɗo rewɓe ɓen ko noddirte 8 mars sosel suɓalle muɗum hikka yo faabade rewɓe ɓen yalla ɓe heɓe jarna koye meɓɓe an ñaji yogaji ɓamamam to kanko kollal asmi goyta yalla daroga rewɓe ɓen ana mate le gollidiraji kewɗe le leydi malnin
e kabaru sport mbiyen ko wiyete wittemde final kawrital capan tati joƴo tatto capanɗe jeegom e tatoɓal coupe du mali mbiyen piɗe muɗum ne jogiti wakkat joni o nden on wattu goto o jagabule en mali ne gondi landide maccigaji ami ko cakkite lewru ndu bangge goɗɗo ɗum ministére humaniɗo mbiyen kabaru sport e kaña ɗum fima foot landini kawrital mbiyen ñalaɗe joyi jeegom e jeɗɗi mars ɗum woni to stade 26 mars bamako ndenno ley balɗe tati ɗe ɓe gaɗi yilaji kewɗi bangal muɗum kanko Ousmane Ñaly Buuli tawma toon keɗɗana ko heɓani ɗum fastan kanko hero makko
en poɗɗiran kabaruji harocalɗi ɗi haalde haala wittemde final coupe du mali a fee yaltini binga fc tiro bi bingaji nayyi e tati caggal ko ɓe donkidirno ko moon fuu heɓuno bi goto as real de bamako kañum hawi cf lape segou heɓi bingaji tati ɓen kowal cikkiɗa ko wattu 3h30 isfas bisma as kay on air goto is bouguini kañdu bisman kas mofti caggal ɗum aigle mali ana kani fiide match ambikongaji ɗiɗi le stade mawɗo marakes to marok to ɗum waɗan nogay ɗiɗi lewru mars fiirude e mauritanie kañe noga e jeegon lewru mars fiirude e nigéria le o wattu goto eglen ɓe kiɓɓina duuɓi noga e tati kañum ana kani fiirude e leydi japon match amical kanɗo wadde aljumare noga e ɗiɗi lewru mars ndu ley ngallure osaka wonko hollita ley botoɓe noddiri symposium national sille football malien woni do kabaru ballon mali ley majjun ana hen yirwinde ballon rewɓe dartude sukaɓe foruɓe sanne le leydi meɗen ndi hokkude sembe ballon ley cuuɗɗi l'école jande ley leyri e dow dowre ɓeydinde faamu ekintinoɓe e ɓeydinde sembe dogotoro en huminiɓe haro calɗi
sakkaɓe pamiɗe to kattere kabaru ƴam hannde mbito dandwa sarto umtade bangal wiyamo 37321 ma joyi dow application so tamani yo mbiyen dow play store ɗo e seeɗa yewtere meɗen magasine yewtere meɗen magasin ji kabaru hawallu ndenno hannde mamno haala ben tunde jafo ɗon tundiji worji ley hôpital ngaji ɗi ɗiɗo lhôpital ngaji ben nafa majji ɓe dullaka fi banggal cellal ka noon tundele iwroji iwoji majji ɗun ana sammina fratiji muɗi banggal cellal ɓiɓɓe ɓingel adama e kañi ɗum kabaru hawallu ndenno kamar muɗum kanko ben mouhammad baba kunta yiide e dunke en oɗo ben farati o ɓeydirki golle ɗum heƴaɓen gonɓe leydi ndi elen ɓeɗo famu keɗɗo fosango kanko Ousmane Niall Boul e sitta sidiɓe yo en ñalle jaam
kure pikkirɗe eko tusirte barmi honɗum e nandore muɗum wonno tundiji paɗɗeteɗi ley cuuɗi dogotoro tawene ɗi tundiji cawriraɗi kollitama wiide ana booni ha waalu ka noon cuuɗi dogotoro yogaji kolliti wiide ana gaɗa e bawɗe mumɓen fuu dow kabaru wutugol ɗi tundiji ley ɗin ana hen suudu dogotoro CCRF yuwaru madame wolgem oumu wolgem yo kummaniɗo golle muɗum ley ndu suudu dogotoro
meɗen kawrantina ɗi kulleji ɓamɗe beete fatade fatade kiikiɗe puɓeligaɗo fe dam muɗum ñamat ko won toon mbeɗa jippa ɗum yalla parti sukaɓe en mema ɗi kulleji hone mese nannan muɗum ko natto saabe barim naɓa nde yontere fo yimɓe haltan ɗi golleji ana suma ɗe mese ɗe nannan muɗum
fayi e tawede eɓe gaɗa e bawɗe mabɓe fuu yalla nokku o ana laaɓa suudu dogotoro ndu ana jogui tiɗallaji yogaji banggal tundiji ɗum ko mimsi o kumaniɗo golle muɗum
nawɓe ko heewi ana wadda cukalno pamore jumum en ɗum saabi hannde so meɗa hani wattude haqqille menen dogotoro men yalla paɗɗe mesere nannan muɗum fewtina sukaɓe tiɗɗallaji leccuɗo dogotoroyɗa ɗum saabi hannen so watti fuu somi tilkin e ɗe kuure e nannan muɗum meɗe korintinaɓe homo fuu ana hana waɗɗe ɗu gollal muɗum
ɗum ana holla wiide ñande fuu beɗɗo cuuɗi dogotoro ɗi ana jaltina tundiji kewɗi ley suudu dogotoro yoroso won dabareji ɓamaɗi no ɗi tundiji mbutirte ɗum holliti en wiide hoorejo kumuniɗo cinam ndu suudu dogotoro e wi bayri dennum tiɗal gonɗo dow ɗi tundiji ana fawi dow suɓugol
menen kaake amin golleɗo kiɗɗi tippataken nokku heɓaɗo fo samme fi dabireji honono heɓina moɓira ɗi kulleji e nannan muɗum mi won sifa ñamaɗo tati go'o muɗum manaji amin kiɗɗi gollidaɗe yoga e muɗum reɓa ana wawa ɓamde ɗum huntata haaji muɗum ngam yoga e majji an toon mi tippan ɗum le poubelle ngaji yoga e majji hono cafaji kiɗɗe ka e meso e nannan muɗum ɗi kay sumaten watti fo mami asa gayga mi watta ɗumen leydi mi won jaati yimɓe halfam ɗi golleji watti fo kamɓen ko sumata ɗe meso e nannan muɗum
kolitangoji banggal ha walo ɗum waɗan fa jamare nde fama torraji gonɗi dow majjun ɗum wonno ko hollite himɓe yogaɓe ɓe millandi wonɓe kay sigasu e bamako
mi e miraɗan jamare an hani famtinade muɗum yalla ɓiɗɗo leydi lobbo fuu ana watta haqqille e memude ɗi sasiŋaji cafaji ka e mesre e nannan muɗum duɗɗatiɗin watti fuu so ɓe yii ɗum meɗa han noddu dogotoro en ɓe hollitito ɗen yalla ɓeyɗo an heɓa suɓa ɗum ƴewano moɓirta ɗum saabi ɗum won kuteji ko naari bangal hawaluji saabu ɗe cafaji goɗɗe nannan muɗum ana wawi hewtude yimɓe yogaɓe ñablaji goɗɗiɗi sifa muɗum andaka ɗum wona hunde ko moƴƴo jaati ɗi manaji kiɗɗi e nannal muɗum fo an hani moɓede pati neɗɗo
hewtato
ɗi tundiji mbutetenaɓe leycuuɗi dogotoro goɗɗi fa cuume ana hani waɗirede no ndenagu heɓirte ɗum woni ko holliti wiide humaniɓe ha walu eɓe darta du e daraniɓe ɗi golleji tinno teddina sariyaji kuncanaɗe hoore banggal mum adama sambo sisogo andinɗo kabaru ha walu
poubelle ngaji ana hani yoppede nokkuji ɗe fuu yalla ɗe mesle tufiraɗe kiɗɗe nannan muɗum kan e carton ngaji cafaji a heɓa wattele muɗum moɓe gasa ƴeewi hannde le cuuɗi dogotoro meɗen kewɗe ɗi poubelle ngaji wala toon tofon sa ƴeewi fewi watti somi happodiri ɗe ñamarde meɗe tippe ɗum deɗala mawɗo analle muɗum ko naari banggal heɓude jaati mobilaji ko wawata tippeɗe nokkuji yogaji yoga du halfam ɗi golleji ana duppa ɗe kulle nannan muɗum bangge galleji jamare nde
gendini
ɗo kaddude e yewtere kalen haala hawalde handen ko mouhammad baba kunta waɗni en allah holli en yentere warode fa garten yewtere wonde